Hebu tu dance, ngoma ni noma.
Tu dance, yeah.
Hebu tu dance.
Hebu tu dance, ngoma noma.
Yeah, yeah.
Hebu tu dance, ngoma ni noma.
Tu dance, yeah.
Hebu tu dance.
Hebu tu dance, ngoma noma.
Iyo side alo mbele umkamate, ucheza na MC aki like usakate. Na ulegeza ta mikono, mwambie hii ni noma.
Anavyo dansa dichini kiuna kizungusha.
Na fili tu ni touch, nikagure, nisijifunge. Mwambie hii ni noma.
Uyo, 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 we.
Mwambie hii ni noma.
Uyo, 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 we.
Mwambie hii ni noma.
Hebu tu dance, ngoma ni noma.
Dance, dance.
Hebu tu dance.
Hebu tu dance, ngoma noma. Hebu tu dance, ngoma ni noma.
Hebu tu dance.
Hebu tu dance, ngoma noma.
Dula umetaita tabel phone oversize wastinch kwa costal tunge na mta wata prep si kwa ta jirusha tu costal pige ya costal wambie hii ni noma
uyo 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 we
mwambie hii ni noma
uyo 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 we
mwambie hii ni noma
hebu tu dance ngoma ni noma
hebu tu dance
hebu tu dance ngoma noma dancing ngoma ni noma
hebu tu dance
hebu tu dancing ngoma noma hebu tu dancing ngoma ni noma
hebu tu dance
hebu tu dancing ngoma noma hebu tu dancing ngoma ni noma
hebu tu dance
hebu tu dancing ngoma noma
Christian Wananoli, Gemson.